iqembu le-Democratic Alliance sicela kuminister we-higher education ukuthi unqongqoshe makamxoshe ubaba uZukile Mvalo lo oyiye administrator ye-local government sector. Ubaba Mvalo ufike ku-local government sector wathi kumele alungise inkinga kodwa yena udala ezisha. U-extend i-contract e-auditor general ube sichazele futhi ukuthi i-irregular ukuthi i-12 million rands ngonyaka le bayispendayo ayilungile, ayihambisani nomthetho. Yena wabuya we-extender for an additional 6 months for an additional 6 million rands. Lokho kukhombisa ukuthi akuyena umuntu olungile ukuthi akahamba yokuthi axazulule inkinga ku-LG Sitha, udale ezinye futhi. Yingakho sicela-ke kungqongqoshe ukuthi xosha lo muntu, siza abantu beNingizimu, save imali yethu.